Motorsports Worldwide, Monday to Friday weekdays.
Now, you and I know just how incredibly talented this man was during his heyday, especially for a defender who, I suppose, culturally said to be average players. But hey, many talented talents like him, one or two wrong choices impacted his career greatly. He is here with us, not only to share the good in his career, but also whatever he wants to let out. Because in doing so, another young, black, talented, upcoming youngster is listening to the show and also will heed the advice that he has to dish out. And that is why it's only an honor and a pleasure and a privilege to welcome in studio with us tonight, old John Mabizela. Mdomdala, good evening and welcome to the show.
Mr. Marawa, giving a little in Abalali.
Unjan, put one right?
No, I ain't up here.
Yes, Doctor, I went in my interviews in the Nashangan. Was why she in the land?
Oh, goes on about Robert.
Goes on about in Jibata, OJ, in my interviews.
Caught our guns or goes of me night.
That's why it goes a good tea. It clean is so in land.
Engakusho Robert, if nge approach ngendlela, I don't think ukuthi ngaba ne problem.
Yeah.
Nokuthi ngibe na interview, kodwa but if ngizo lokho uza ngenye indlela engeke izihambisane nami, ngiyacabanga ukuthi kuzoba nama complications.
Mhm. Yeah. Babe approach kanjani before abantu be media?
No, esikhathini esikaningi Robert, into ebiyenzeka, they will just write or they will just say whatever they want to say. Apparently, kokuza kumina and sibe naleyo interview about whatever afuna ukuyibhala lowo muntu or whatever afuna ukuyitshela abantu lowo muntu. So I think iyona approach ebengahambisana kakhulu. So ngagcina kwamina ngihlehla ebantwini abanjalo. So
sure.
Yeah, bengingenankinga nokuthi ngibe nama interviews with anyone, but
yeah,
indlela esuke yenzeka before indlela engazangithandi.
So ubuthola ukuthi umuntu ubhala kuqala ayibhali article yakhe ayifake ephepheni noma kwi-magazine engakhulumanga nawe.
Yeah,
but after say publishileke leyo nto bese ufuna ukugijimela wena ke zokubuza ukuthi lento eshiyo uyavumelana yini nayo?
Abanye Putmarawa ababuyele kumina. Nami ngiyibona ngoba sengiyifunda phepheni ukuthi ha sekubhala ukuthi ngami. Sekuthiwe ngami. So yeah, ngasho ukuthi bekuyinto ebingangiphathi kahle leso.
Yini yacasula kakhulu kuzo zonke lezi zinto kade kubhalwa ngazo?
No, kuningi. Kuningi. I think mhlawumbe uma singenze isikhathi mhlawumbe siyihlalele phansi and really explain izinto. Because kunezinto eyiningi that were said about me. And were not true. And ezinye bezingirhudulela phansi igama lami.
Sure.
So yeah, kuningi and uma ngingase ngithi asikhulume manje. Hamba isikhathi.
Akukhulaki, nginikezele isikhathi.
Naso manje.
Kuzolamula 7 o'clock namhlanje.
So, but yeah, ngiyacabanga ukuthi kuningi, kuningi abakushilo, yeah. Hamba sakubekele lunye la.
But when ngomuntu engifuna ukuyazi OJ ukuthi andiyazi ukuthi kuningi. Ngeke ngiphikise kuloko. Kuningi. Nombana ngathukuthela, nombana ngakwada. But for wena yinto yakuhlaba nje kabuhlungu ngaphakathi ukuthi cha sekudlalwa ngami manje.
Noma ngingeke ngithi ngikubeke ukuthi ukuthi but what I will say ukuthi sibaningi emhlabeni siyawenza ama mistake.
Sure.
Yes, and but the way okwenzeka kumina, it was like mhlawumbe umuntu wokuqala wokwenza a mistake in football ngendlela okuyihlangayo, ngendlela kwabika ngayo kumina, nangendlela okwaziswa abantu ngayo. So ngathi kwakushawa mina ngedwa kodwa uma uthi uyabheka bakhona nabanye abayenza same thing kodwa ezabo iy'ndaba le azikhishwa ngale ndlela eyami bikhishwa ngayo. So
buyucabanga mhlawumbe kwaku-personal
at some stage? Yes, kuye kwafika lapho ukuthi this is personal. Mhlawumbe sengiyadilizwa la, sengiyakrashwa, but equation bengizibuza mase why me, what have I done?
Yes,
I've just played a football to standard engagcina kusona and then amaphutha ase ebakhona, so why kanje? Yes,
but if it's about personal, why do you think when bebezokuthaketha as OJ, as one of our youngest ever captains, Bafana Bafana, at the age of what, 22, unikezwe umbhendi ye national team? I mean, that alone sengathi history owayenza hayi eklabhini, sengikhuluma nge national team.
Yes,
so umuntu onjalo kufanele sizame ukumprotect, kufanele sizame ukuthi simsupport. Makune inkinga sifike sinqonqoze sithi hey man, OJ yinto esingayenza vethu ukuthi sikusize. So why do you think wena ukuthi instead of abantu bafuna ukukusiza kanti kade befuna ukuthi bacindezele bashaye phansi?
Sesithi isiZulu kwesikhathi izinja zezikhonkothi imoto ehambayo, azikho kothi zenje imoto emiya. So ngangingeke ngibavule emakhanda ngibabona ukuthi bacabanga, kodwa njengoba nawo usoshele ukuthi engakachieva ebholeni kwakwe-history. So ngiyacabanga mhlawumbe kwakuwukrasha leyo history yami engangenzile, or mhlawumbe bona babe nezinye iy'nhloso zabo engingazazi. So kunzima ngempela ukuchaza, because nakhona nje ukuze kube to that stage, or ukuze kube to that amount engaka ukuthi ngibe crucified kangaka, why nami? Angizange uku-understand ukuthi why me. So kwamina kwaye kwangidisturba nje emqondweni, ngingazi ukuthi ngiza.
Ngoba kulama interview ambalwa oke wawenza, washo nje wathi i-media played a role in destroying i-career yakho. Wayibeka kanjalo, futhi akhona ama-quote.
Yeah.
Mawufuna ukuthi ngiwabeke phansi, but ngiyazi ukuthi angikholwa. So uma usho njalo ukuthi kwakuyi-media, kwangase i-media mhlawumbe ebona ukuthi oh, usenze lokhu nalokho, mhlawumbe bebe nayo i-evidence bese bayibeka-ke emphakathini ukuthi no, nakho kwenzekile. Uma ufuna ukusicacisela nje ukuthi ma ukhomba i-media, ubuyikhomba ngoba bekuyiqiniso lokade bekusho, obe bekufaka under pressure? Ngoba ngizama ukuthola mani ukuthi yini le nto eyenzekile ukuthi bakubhale kabe kanje. Yeah, so by the time which when yiyo i-media contributed ukuthi career yakhe iphele, bekwenziwa yini?
Mr. Barawa, I think noma ngathiwa babhalile amaphutha ngami. Yes, wonke umuntu uyawenza amaphutha.
Right.
And I wouldn't deny ukuthi ngenze iphutha. You know what I mean? Ukulivuma iphutha lami and rectify iphutha lami and move on with my life.
Sure.
But indlela okwakwenzeka ngayo, ngisho nasekuqaleni ukuthi it was like ngathi babesebefuna ukuqeda nje ngo-OJ ukuthi kuphele about umuntu OJ. Kahle kahle ngizothini, ngokubeke nje bangehlisa isithunzi kakhulu. Even though I made mistakes,
sure.
Yes, baka bathi ngize ngehliswe isithunzi kangaka, it's something that nami engazange ngiphathe kahle. Yes, amaphutha bawakhipha amaphutha ku wonke amaplayers all over the world. Yes. And then ngeke ngithi abangawakhipha wami. But ngendlela nakhona bekwenzeka kanje njengoba kade sengichazile ukuthi abanye bebevesane babhalo without consulting me.
Yes.
And also find ukuthi ezinye iy'tori bayazizwa and they are not true. So into mina yaye ngikhathaza kakhulu ukuthi babengehlisa isithunzi kakhulu.
Bengizokubuza ngezeTottenham Hotspur, but ngifuna ukuthi siyobamba ikhefu kancane sibuye uthi nje amanzi kancane bese siqhubeka naye inkulumo yethu, ngoba i-trip yakho yokuya eTottenham nezinto ezizenzakala eTottenham zibalulekile. Bese siyabuya-ke futhi sikhulume-ke nokumnandi, ngoba phela kukhona okumnandi, kukhona okuhle okwenzayo. Ngiyabona futhi no negang la kwi-Twitter sebeqalile ukuthumela I think ubani Qambothi ukhuluma ngoSpeedy to Eden Dale, our stars in the house. I'll read more of that tweet when they come back from the break. But do send us your WhatsApp voice notes. Send them nice and early, because there are lots and lots of questions that are coming through for my guest tonight. It's an MSW exclusive with OJ Mabizale. He doesn't regularly grant these, and we find deep pleasure in knowing that he is here today, willing, ready. Drove all the way through from Maritzburg. Wathi hayi azin, ngizofika namhlanje sizokhuluma sicacisela abalaleli.
Good evening, Rob. It's Teboho here, and good evening to all John Mabizela. Rob, you're talking to an intelligent player, exceptional talent, very rare, a rare breed, one of the greatest that we have ever produced in this country, Rob. He had the ability to read the game. He had a packed shot. No one will forget the goal that he scored, that cracker against Manchester United. And also, Rob, I just want to find out from old John, how was it like to be at White Hart Lane and being coached by Harry Redknapp, and how was the welcome there? And also, I just want to find out from old John, what is it that we're doing wrong as a country that we not see many of youngsters going to big teams like he did, and some of them went to great teams like Tottenham Hotspur? And I just hope that he's involved in football in any capacity. Thank you so much, Rob, for a great show. Teboho ye.
Hey, Teboho, running out of breath, I can hear him. But still, power punch as far as questions are concerned. Yeah, let me first take that question from Teboho, just saying one of the greatest players ever, and I fully agree with that. Your trip to Tottenham Hotspur, that's what I was going to talk to you about, but, you know, thanks, Teboho's come through. What was it like at White Hart Lane, Harry Redknapp, some of the big stars that were there playing alongside you?
It wasn't easy at first. Starting njenge age ngayo to England, so alone in London, so it wasn't easy. Got to get back to. Thanks to Tottenham staff, because they've tried and prayed over to Bangladesh into Zibelula. Season of coach or mhlambe we playing part mangasho nakhona kwangekho lula kwaku breaker in kulokhozi ku first 18 or ku first 11, so I had to work very hard for that to happen. So but in je they welcomed me ngendlela right. I felt welcome corner and the opportunity banginikeza yona, I think it was fair. Yeah, so and when isikhathi sifika ukuthi ngiperforma, I think nami ngenza kangcono.
Sure.
Yeah.
Mawuthi wenze kangcono, just remind us firstly about how old you were mawufika Tottenham, so that abakhohliwe bakwazi ukucabanga, but cabanga through your eyes.
Ngithi nganginaba 22.
And what was the biggest, what do you say was the biggest difference between lokho okutholile we Tottenham versus lokho kwethu sokujwayele ekhaya?
I think ekhaya
kumnandi ekhaya kunzima ngale ungakubeka kanjani?
Not really, ngizothi kuzo zombili indawo kwakungekho lula. Nangapha South Africa nakhona kwakunzima to get where la ngafika khona kwi-Pirates and ukudlalana kubafana bafana futhi ngalesa sikhathi ukusayina such a big club kwakungekho lula. And coming from KwaZulu Natal, so kwakunzima even though sengisayiniwe nakhona kwakumele still futhi ngisebenze njengoba kwenzeka kuthole ukuthi nakhona se-end up sengiku-Captain Orlando Pirates. So engakusho ukuthi kwakunzima and ngasebenza kanzima ukuze ngifike lapho kwakungekho lula. So nakhona futhi ukuya kubafana bafana nakhona okuchaza kona ukuthi ngathi ngifika Pirates nakhona ngasebenza kanzima ukuze ngikwazi ukuthi ngifinyelele futhi nakhona kubafana bafana ukuze ngibe selected to play for iBafana Bafana. Nakhona futhi kubafana bafana it wasn't easy, I had to work hard futhi nakhona ukuze nginikezwe ibhande nakhona. So angeke ngithi kukhona la kwakulula khona. So konke kwakudepende kumina nokuthi ngisebenza kanjani nokuthi ngizimisela kanjani umsebenzi kule nto engenza nokuthi ngifuna kanjani ukusucceeda kwi-career yami ye-football.
But in terms of the training, bayasho ukuthi i-regime yabo phesheya ihlukile kakhulu nala ekhaya. Ibinjani i-training?
Angeke ngithi ihluke kakhulu but yona ihlukile because you're talking about international so they've got everything, they've got money, they've got young in danger to support ama players wabo to perform ngendlela onge standard esiphezulu. Kingeke ngize ngigxeke kakhulu futhi i South Africa but umehluko ukhona.
Ngicela ukubuyisela back to this day and I want you to watch this and tell me what inspired this because my goodness. A sensational equalizer. I think this was gold. This was crazy. What went through your mind here? Because it's the kind of goal where you get an opportunity. You have one thing in your mind, and that is to drive that ball accurately but hard. Outside the D line.
Yes sir. Engakusho about that goal ngingakuchaza futhi nakhona ekuqaleni ukuthi ukusebenza kanzima.
Yeah.
So before ngidlale ngangisebenza kanzima ukuze ngithole opportunity yokudlala. So I think yathi qhamuka ngalesi sikhathi and then I would say ukuthi ngangiready when the opportunity was given to me mentally and physically. Ngasho ukuthi kwakuyinto engangilindele to be given an opportunity. Ngiready. So ngasho ukuthi kwakuyisikhathi uNkulunkulu ayesibekile ukuthi sizofika. And then masifika nami angizange ngidlale kancane. I took it ngezandla zami zombili ngakwazi ukusebenzisa. Njengoba kwenzeka nje qala kwami ukungena and then scoring the goal. So yeah, I think kwakhamwa ngesikhathi ngiyiready. It was a perfect timing. Young game, it was a perfect timing.
But how did your life change after that goal?
Kona aku akushintshanga kakhulu because kwakusenomsebenzi wakusamele ngikwenze. Kwakuyigoli elilodwa, so mhlambe kwakusamele ngishaye amanye amagoli, kwakusamele ngidlale more games, kwakusamele mhlambe ngiwine ileague nespurs, who knows. So kwakusekuningi okwakusemahlombe ami, ngaphandle nje kokushaya igoli kuphela. So yeah.
Then your lifestyle yanja and you're on the outside of ibhola khona England.
Yayiyerayithi. Yayingekho hectic kakhulu because esikhathini esiningi nginokuhlala ngedwa esikhathini esiningi.
Right.
Coming from training, ngibuyela endlini and then ngiba indoors most of the times. I didn't have many friends khona ngale, but kodwa kuthema khamba isikhathi, yes, kwaba khona abantu from South Africa. Uthole ukuthi mhlawumbe bebese gaming bazongibuka and then will ask me to come and visit them and stuff and stuff. So yeah, it wasn't that much hectic. I find in yala
eMzansi.
Yeah.
When we all try and find ukuthi the time is a terminator e contract yakho na kwi Tottenham, wenziwa yini?
Ngisho kakhulu ukuthi i discipline nje. Ama distractions, moving away from good path uNkulunkulu akubekele yona. Yes, uNkulunkulu uyakubekela i-path. Akubekeli futhi i-path esmooth. Uyakubekela i-path uthole ukuthi izoba nama-humps here and then nalaphaya. So I think nakhona yiyo into engasho ukuthi yangishaya ukuthi uthole ukuthi sengiyadistracteka somewhere outside of football. And then it happens to ukuthi-ke it affects ilokhuza yami kuspes.
I've got a question on Twitter that says, please ask him how long he had to wait to break into the starting 11 at Tottenham. Well, in discussing Anan. Do you remember?
Not really. Until that game.
Yeah,
because I'm a friendly, I'm trying to go out there most of the times.
Yeah.
Nakona, bengangidlalisi ama 90 minutes. Ngasho nje ukuthi baqale bengcenga kancane. So, njengoba nale game le obuqeda ukuyidlala manje, nakona I came in as a sub. So, yes. I think babeza kahle nami, abazange bathi throw me with the end nje. So they wanted to me to learn before get all the opportunity.
All right, there was a question from Unkosi Nathi. Uphuthu Laizolo, also on Twitter. Akuhlangeneke noPhuthu lwami, but uPhuthu Laizolo uthi, I was blessed to watch him play with my neighbors from a unit BP. Yes, unit BP. But they were blessed to watch you play there. I'm going to take more of your questions. OJ is in the house.
Hey, Roberto. Ibusa pigwe, old John. Hey, putumtala. What a center back. No, what is the pelumbuzo now, I mean? Which central defender that currently playing, South African currently playing central defender is the best for you? Between Roshin, Sibisi and other central back, there's that young white boy, just trying Swallows, don't know the name, Allen, I think it's Allen, but he's a center back, he's a cool center back. So which is the best currently? And between Pirates and Sundowns, I know you play for both that team in South Africa. Which one you enjoy the most? The stay you enjoy the most? Thanks.
Okay. I know there was a time la bekuthiwa ulibukele ibhola laseMzansi because you were disappointed about the quality of football that was being played here. Are you able to answer that question?
Yeah, ngizozama ukuphendula.
Okay.
Ngizothi yes, baningi. Ngeke ngibale bona kuphela. Baningi bakhona because I believe like South Africa we've got a lot of potential,
right?
And we've got talent. Lizopolishwa ngendlela lingagcina lifike emazingeni aphezulu or lingagcina even lidlule even ngisho nami. Understand? So I think umsebenzi kakhulu ulele ekuthenini how do we polish our talent, how do we groom our talent la eMzansi, not only uzophelela ku PSL but even internationally. So I think baningi kakhulu. Nakhona futhi namanje PSL still angubuki.
Awubuki PSL?
Not really.
Is it why though? Is it about the quality?
Boring, yeah.
It's boring.
For me.
Yeah.
I'm sorry to say that.
No, don't be sorry. That is your opinion.
Your opinion, yeah. Right now.
Yeah.
Yeah, but yeah. Akusafani ngalesa sikhathi sethu of which futhi nakhona kungeke kuze kufane.
Yes.
Kodwa bathi mina bangibheka ngalesa sikhathi esadlala ngaso sisabahlula labantu ngebhola even abadlala manje. So ngathi i-generation eyangena ayizange iqhubekele la sagcina khona to elevate because the standard of football siye phezulu. After each generation le ngangihlala na i-football yase South Africa ngathi yavela yama ku level eyodwa.
Yeah.
Ayizange sakhona ukukhuphuka. So and I think ukuthi iya dropa kakhulu.
The cause of that we'll only find out when we come back from the break. That's the startling revelation there from OJ Mabizela saying that he doesn't really watch PSL football. He feels that the generation that took over from them has dropped the standard. He feels it's going down. And he feels it would die as in, yeah, poor.
Greetings, Robert. Sibingelele lapho OJ, the legend, Mvuka Mabizela. This is Ndlela Kasompisi here, Maritzburg PMP. I'd like to get the view of Mvuka Mabizela in terms of his analysis of the state of football in South Africa, especially with regards to two things. Okokuqala, SAFA not being able to absorb players who emigrate, players who had a huge impact on the trajectory of football in this country, and I'd like to include him in that category amongst others like Abu Lucas Khatebe and so on, whether it be administratively or coaching wise and development and so on and stuff like that. And secondly, to get his view on the situation, especially in our townships. There's so much talent in our townships. Got a little talent that just goes to waste. People don't find proper opportunities or structures to make it, and they have to put food on the table so they can't sell football and they do other things, or they get involved in crime or substance abuse. So what is his take on, say, perhaps clubs not being able to absorb these players? Because we see so much talent in our townships that could really bolster South Africa and put it in a proper position, but it doesn't get to be utilized properly. At least that's how I see it. Thank you.
All right, thank you so much indeed for the questions. As we head into our final moments with OJ Mabizela, my guest right here tonight, tomorrow, Sports Worldwide, listening on Vuma FM, Rise FM, and also on Soweton Live. I think you touched on the standard of the game before the break. So I think that first question, unless you wanted to add anything else, Ushapngai. Elokshini, Yakhala, and I would, something has happened, especially within schools. Involvement. What's your view? What can be done better and differently? Clearly, Konalenda Shotai, in terms of Malokshin, especially.
Yeah, Robert. I think we do have a problem.
Yes.
Malokshin. Kwamanye amalokishi akusenama ground, babulala ama ground and doing ama building and so forth and so far. Nale nto yokubulala ama schools tournament nakhona nayo i-affected kakhulu i-talent lasemalokishini. But ke mina I think ukuthi if kulaba abadlisa mbono likapondo mabengase bathi concentrate more emalokishini, baxhase ama development asemalokishini. I think ukuthi leyo problem ingasolvakala, sibuyise ibhola lasey'koleni lixhaswe nalo, kungagcini lapha kuphela but baphushwe abantu until the highest level. So I think more engathanda ukukubona ama academy exhaswa.
Exhaswa ke into eyinkinga ngoba siyabona la eKZN ama academy akhona.
Yes.
But ukuxhaswa lutho. But abantu bayexpect ukuthi i-talent elibe khona. Sihlale sikhuluma ke la sisho ukuthi ibusisekile iKZN ngoba maningi amaqembu manje. So 5. We premiership. But then the support base ithini? Ngoba let's say kuzodlalwa mhlambe kurelegate yodwa yase KZN back to 4, mhlambe kurelegate back to 3, kwenziwani ukuthi sustainwe le nto ukuthi lawu 5 abe u 5 for the next 10 years? Yabo. So ama pool of players ayaphunyuka, amanye aye kumanye ama province ayo benefit amanye ama club. Siyishintsha kanjani le nto? Babuke wayizama mhlambe nawe uyonqonqoza ukuthi hi ngu old John nine ngifuna ukuyenza in terms of a contribution.
As ngishilo Mr. Marawa ukuthi academy ama academy if angaxhaswa with more resources.
Yes.
Because young kids lele laphaya ekuthenini igotshwa isemanzi. Understand. So if singathi focus more lapha ezansi kakhulu, I don't think ukuthi sizoba ne problem uma sekumele bakhuphuke.
What's the best team in the PSL right now?
Obviously Sundowns.
Does anybody come close to you, Sundowns?
Angeke ngithi khona because ishaya wonke umuntu.
Very obvious.
Very obvious. Isiwine amaliga mangaka Robert kulandelana.
Yeah. Niyaqhubeka. Champions League, CAF iyaqhubeka. Iqembu lakho le Orlando Pirates mawubhekisisa kahle yini angami kahle? Yakuphi insizwa?
Kuningi. Mhlambe ngizothi mhlambe abakhocha abalethwa khona, mhlambe nabo feel the pressure of such a big club. Kungenzeka ukuba abadlali nakhona abangayihloniphi leya badge the way it used to be mawuzodlalela i-Pirate. It might be the office. Mhlambe signings ayenziwayo khona. Kuningi kukuthi ngeke ngazi ke because I'm not the inside.
Yeah.
So but ngokucabanga kwami kulele izinto engiyibalela ukuthi maybe if ungatholakala a right coach azokwazi ukumelana with the standards of Pirates, and even noma kuselectwa players kumele azodlalela Pirates, kungadlalwa kuselectwa players ngempela ngempela azokwazi ukumela igama lePirates and nomlando wePirates, because thina sisayina sasitshelwa ngomlando, awuthi uswa umlando kuqala kwakuthi umlando ngakho. So you need to really work hard ukuthi ugcine lowo mlando, and then nawe i-career yakho ke ikhuphu. So yeah, I think ngeke ngize give a spot on, kodwa but kulezi iy'ndawo engiy'balele, coach even nama-players wakhona, mhlawumbe ne-office. I think God, there's something that needs to be done in those three things engiy'balele.
Hey, bamarawa jokugumbi lo bhakabhaka nokuqina, asowish ukuthi singahlezi njalo sithole ama-legend anjengana la awuhlezi uzwa interview. Mkhulu umsebenzi wakho bafo, sekujabulela lokho. Wabizela mfowethu, hey, we-Pirates we-legend mfowethu, ever since wahamba we-Pirates asiphindanga salithola i-defender lalidlala ibhola njenganawe. Wawusenza sibe proud samabhakaniya. Yabona nje, siyabona nangu olisanda engathi impela uzosijabulisa. Lezi iy'nsuku lezi zomabizela uyayibuyisa. I so wish njengoba le team idedele ujele nje, labadlali abathengile bangafike ba-injecthe leya energy naleya play yena ninayo kwibhakabhaka. Bafowethu, siyafisa ukuthi i-Pirates this season ngishale nje Sundowns. I-Sundowns iyazenzela. Ngokwamabizela kumbuzo bengifuna ukumbuza wona ukuthi ngabe yini edinga ukuthi yenziwe i-Pirates ukuthi iphindele kulesa sikhathi, noma iphindele la bhola, noma ikwazi ukushallenge Mamelodi Sundowns. Ngiyabuza Marawo.
Good evening, Mr. Marawo. Ukhuluma noSibongeleni wakamkhwane kamgaya Matafene. Mr. Marawo, hey there, you got one of my favorite players, Mr. Marawo. You have made my day. Long time I wanted to hear from that guy, Mbulelo, Old J Mabizela. I think he's one of the best, if not the best, defender we have ever produced in South Africa. Mr. Marawo, I was disappointed with that guy, who I think he was also disappointed with himself, Mr. Marawo, about what turned out in his career. I think that guy should have played his football overseas for the rest of his career, Mr. Marawo. I wish him all the best in future. Thank you, Mr. Marawo.
Hey, Marawo. Hey, uphethe star lapho, uphethe homeline, OJ Mabizela. Hey, uphethe ngazi ukuthi ungathini star leso. Into eyayivele ishaya igoli, isesente wadli, uyazike neWatley Stadium. Yeah, sure, Robert, nje ngithi mina aphushe nje ulova, aqhubeke nempilo, akhohle sokwenzeka empilweni, aqhubeke nje ephambili.
Yes, yes, yes. Toqhubeka ngilawa ama voice note out 3 bese sikhulumile nge-Pirates before seyidlale. So sizoyishiya ke leyo. Usibongeleni naye ubesho nje impela ukuthi no. Greatest, greatest. Mhlawumbe ungaphendula nje just as a response to any of lama voice note, but abantu abancomayo, abantu abathi qhubeka, push his lovers ube mnandi, but i-focus ibe khona. Khohlwe okwenzekile. Ngiyavumelana nabo.
Yeah, Mr. Marawo, I think kuningi okwenzakalile empilweni yami.
Yeah.
And kuningi futhi engikufundile okwenzekile. And okunye kungikhulisile kakhulu. So yeah, ikona ukuthi nje lethu turn i-page leliya, bhale i-page lesha and move on with my life. Cause angisi umuntu ogive up kalulu empilweni. So yeah, I think ngisazobakhona and ngizimisele futhi ukuthi contribute more kwibhola la South Africa. And
in what capacity? Ngoba ngazomusa wa retire and bathi wa retire 2015 manje sekuthi siyabuya usuzodlala. So yeah, I'm confused baba. So to for no contribute to Poland listening in Africa in what capacity?
Developing it lapha phansi kuma roads, because I think that's where sine problem khona kakhulu. Ange ngifuna ukujahela lapha phezulu kakhulu, but lapha yayila sine problem khona la ekumele silungise khona to ukuze sikwazi ukuthi generation ezayo ibe isithathe isibekwe lenye izinga Africa and internationally, because fanele ngabe ama club maningi akwazi ukungena ukudlala kwe-Africa, bafana ngabe yakwazi ukuswina le African Nations Cup, bafana ngabe akwazi qualify ku World Cup nakhona futhi, not just to make numbers corner, but see bonnie progress at some moment got a final semifinals. So ilogo okungangijabulisa mangase ngibona sekwenzeka, so angeke ngiphumule ngingakakuboni lokho kwenzeka. Ngizozama ngawonke amandla ami ukuthi try ukuthi noma angeke ngithi ngizohluleka, kodwa that situation.
I love that because you're challenging yourself in the process.
Afternoon, Mr. Marawa, ubonga ndwexop. Yeah, Mr. Marawa, ngiyasiza story leso sixoxa no Mr. Old J Mabizela. Ngicabanga ukuthi kufanele kube nezinto ezenziwa eyifana nokuthi umdlali mefike etimini kube nemali mhlambe ebanjwayo ethize kuye nesara leya ukuthi nganani, kwenzela ukwazi ukuthi uma ephuma mhlambe sekwenzakala mhlambe izinto ezithize ezibheke eqaleni, akwazi mhlambe ukuthi abekelele zomali mhlambe ayithole emva kwesikhathi esithize. So uma ukuthi uqale kulo team, so ngizothini nje, kube naleyo continuous yokuthi imali yakhe ibambeke, so benzele ukwazi ukuthi basizakale ekuhambeni kwesikhathi. So nami ngiyabona ukuthi mhlambe kunalokho ukuthi vele abadlali bayekelelwa ngokwezimo ezithize ukuthi imali abayihola inkulu, mhlambe kunezinto ezimali ezingabanjwa kubona mhlambe uhulumeni, angisho kanjalo, but mina ngizothi singiphatha kabi leso story saleyo ndoda, ngoba igalelo layo cha ngiyalazi kakhulu, futhi nje angakayiboni indoda esafika kuyona ngokwebhola nje, hayi angakaboni mina nje leyo ndoda bengiyidlala elinye ibhola elinzima kakhulu. So ke kodwa ke impilo injalo, ngizothi nje indoda ingaphela amandla, ukuphuma ebholeni akusho ukuphelelwa mhlambe umhlaba. So nje njenganendoda kufuneka iyibambe iqine nje. Ubongani lo exhopho, ngiyabonga mesibara.
Sibonga kakhulu bongani. And I guess in wrapping up the show, I think it takes me back, and Bongani is full of compliments as he should, because you deserve all of those compliments. Ngezo kuthiwa wamtshela uCarlos Alberto Pereira ukuthi there is no better defender than OJ Mabizela. Is that true?
Angizikhumbuli ngikusha lokho bala.
Awukhumbuli?
To be honest, yeah, cha, angikhumbuli ngikusha lokho.
The words because, better than any defender.
Because Stava Sami benga chayele kuzikhuluma into ezifana lezo nabo coach.
Yeah.
So benga si umuntu okhuluma kakhulu.
Because it was after lento eyenzeka with Joel Santana.
Yes.
Ngikhumbula before he came here Malawi
2008. Yeah.
But sesiphelelwe isikhathi. So ibamba futhi le. Kwani ngendlela ohleke ngayo. OJ Mabizela, thank you so much, Baba. It's been a great honor chatting, catching up, and making South Africans aware that you breathe and you long to change your life. Long may that continue.
Bonga mina, Baba Maraba. Ngibonge nakubalalele kade belalele.
Sishiye kanjalo. So ibamba futhi le blockbuster lo iphethe mfana omdala.